wakuba kwenonya abalala onakola ebirungi nanga njagala wamenya omutima yalete dagala kati okuba litani nanga enswala bye twakolanga bingi bye wasuubizanga kwe kulina okulaba ebimuli ebyaka ng'enjuba musajja wattu neŋŋoma ninofuna nzijukira ng'oyogera ebitono byo ninokola wafuna omulala gwe wayagala ate wali masanyu galuberera kati ali wategwe wamulisa tetwakozesa maculiti manya wafuna omulala gwe wayagala ate wali masanyu galuberera kati ali wategwe wamulisa twakozesa majoriti nakwesiganga kale bwe nalikola wajjanga nondaga ebinyuma ebya buli kala ng'okwata n'amasimu ng'oferafala sooko kukwava n'ogobolairo okwana ku mbala x99 kizibu okulakula ffe twenenyefunafuna ebirungi byokola mu kigwa mwekolera mwe nazaalibwa mu bwesigwa nendayira nkuteera ne mmanyirira wafuna omulala gwe wayagala ate wali masanyu galuberera kati ali wategwe wamulisa tetwakozesa maculiti manya wafuna omulala gwe wayagala ate wali masanyu galuberera kati ali wategwe wamulisa tetwakozesa maculiti. Nakulaba edda nedda wansi mu ghetto olaba nkosa okubamu bufotofoto nakwesiganga kale bwe nalikola wajjanga nondaga ebinyuma ebya buli kala mu kigwa mwekolera mwe nazaalibwa mu bwesigwa nendayira nkuteera ne mmanyirira wafuna omulala gwe wayagala ate wali masanyu galuberera kati ali wategwe wamulisa tetwakozesa maculiti manya wafuna omulala gwe wayagala ate wali masanyu galuberera kati ali wategwe wamulisa tetwakozesa maculiti manya wafuna omulala gwe wayagala ate wali masanyu galuberera kati ali wategwe wamulisa tetwakozesa maculiti manya wafuna omulala gwe wayagala ate wali masanyu galuberera.